Hambela phezulu nomoyo pa Ngeke ningqe Ngizofela kini Bangibheka phezulu ngibhekwa bapha Ngiyakhula mina ngizothula khula thongo Awuthuki mina ngiyathula thula mpondo Mangifusa ngofo ngaphula masolo Ngabuya sengifutha ngifutha la ngeflow Angidididi mina ngidisikho ngidingisa umkho Ninibe ngithwebula mani ngamakho Ngeke ningime silivumi ilizwe Ngeke ningime matita ngengo Ngeke ningime
Oh, baba, vamos a ir.